Kwa nini ukinitisha mina shindwa kukunyima?
Kamote,
ukinituma na kimbia.
Nifani kamote,
utakuja kunimada.
Kamote,
nione huruma
Pose.
Mama.
Nilitaka tu niguse nilambe, sikutaka tuende faa. Nilitaka tu niguse nipepete, sikutaka tuende faa.
Oh Diana, ini kamote, na body feels yelewi ini kamote. Oh Diana, ini kamote, na body feels yelewi ini kamote.
Ona sa Diana umeni madanguvu, kila time tuniseketi.
Ni mada nguvu
kila time tunisekete. Diana
watoto wako naosha tena napanguza ayo
aje
chupi zako minafua tena nakausha ayo
aje
aminya uza na dono. Why?
Damn,
now shove your boy and I don't know why.
Now I'm falling deeply in love.
Come on, Jay.
Wanna sasa na mokupenda.
Come on, Jay.
Toto wako naosha tena napanguza ayo
aje
chupi zako minafua tena nakausha ayo
aje.